ngatuye ku gishushanyo cya gatanu. Nuko bukeye Bowazi aragenda atumiza bene aho bose, ndetse atumiza Nawomi, atumiza na Rusi ngo baze bagire inama. Nuko bose bamaze kwicara, Bowazi aravuga ati, nuko Bowazi abwira bene aho bateranye ati, Nawomi avuye mu mahanga araje arashaka kugira ngo agurishe itaka rya mwene data Elimeleki. Nuko Bowazi aravuga ati, nasanze ari iby'ukuri kandi ari ibyo mu nzira nziza, kugira ngo mbamenyeshe uko bimeze mubimenye hakiri kare. Nuko arabwira ati, niba hari uwifuza kuba yarigura abivugire imbere y'abantu, kandi niba mutanabishoboye mubimbwire mubivugire imbere y'abo bantu hano. Nuko umwe mu bavandimwe be yemera kugura iryo taka. Nuko Bowazi aramubwira ati, niba uguze iri taka rero ugomba no kurongora Rusi. Nuko umuvandimwe ntiyifuza kuba yarongora Rusi abwira Bowazi ati, ngaho ryitwarire urigure. Nuko umuvandimwe yiyambura inkweto aziha Bowazi nk'uko mubyirebera mu gishushanyo. Ibi byari ukwerekana yuko yari ahaye Bowazi uburenganzira bwo kurongora Rusi ndetse akagura n'itaka ryabo. Ngira ngo urabyirebera mu gishushanyo uko babikora. Nuko bamaze kurongorana, Rusi abyara umwana w'umuhungu. Nuko abagore bo muri uwo murwa babwira Nawomi bati, Imana ihimbazwe iguhaye umwana uzakureberera muri bukuru, kandi turasaba kugira ngo azabe umwana w'igitangaza muri Isirayeli. Uwo mwana w'umuhungu yiswe Obedi, ndetse n'uwaje kubyara uwitwa Jese, uwo Jese abyara Dawudi.